Chirimi, akali na majata fumita donati. Mufubuka, please check your pocket. Abana kativa gara sente. Kevera kona koli na karete. Boba toli na bagaga ba mutute.
Surura, 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 surura.
Mufukani.
Surura, 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 surura.
Mufukani.
Unataka kukula na una kakitu we.
Vayo joy.
Unataka kunyonywa na una kakitu we.
Vayo joy.
So you want a lady? Na una money?
Ayaka na mugazi? Without the money?
Bona watu wa six pack wako kwenye line na watu wa vitambi wako ndani. Bona watu wa six pack wako kwenye line na watu wa vitambi wako ndani.
Sorora. Sorora, sorora, sorora.
Mfukani.
Sorora, 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 sorora.
Mfukani.
Sorora, 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 sorora.
Mfukani.